karada mtu asipite na wako.
Kuna kademi kapataka kasaba, sijamu wana bila wifi hawa. Huu mingine huni text by the hour, siko baya but the boy shot tire. Pata dema ku flat vexes, muko simu kivali ya mavest. Nikoona singe daizo mse, to the left that's west. Sivi baya, matempo unalewa, but kumbuka pia bado jaolewa. Hatukatai, sura ulipewa, but pande ya tabio baya hewa. Inani bule kando ya meza, all natural, naimegusia tu makeup. Akia nani, siya netesa, pigia mzazi umambia nimependa. Lakini analenga, nimetre kumhala, but bado analenga. Na vile ameweza, anyway, on to the next one.
Next,
nimesema next. Who's next? Who's next? Next. Next. Who's next? Next. Nimesema next. Akini cheki anapiga mahesabu, ni kama ye ni mwalimu wa dhafu. Ana ringi ya ugali na managu, na homa na kulanga sembe kavu. Alini show, I don't do matatus, kidogo amalize so za viatu. Jana nimemtumia fyaka mara tatu, na bado hata hajafika kwangu. Kwa Instagram ameweza but in person, vitu huwa different kwa grao. Bila makeup ana kaka brother yangu, asipopaka ntambia nini watu. Inani ule kando ya meza, all natural, naimegusia tu makeup. Akia nani, siya netesa, pigia mzazi umambia nimependa. Lakini analenga, nimetre kumhala, but bado analenga. Na vile ameweza, anyway, on to the next one.
Next,
nimesema next.